Buona, 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 yeah, buona, schizza, 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 buona, 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 vitu nafanya ni take off, mbona bado na stare, mbona na rap birea, na mbona na kulemea, mbona na kutoma giz na msu donga kujitetea, na bado na rejelea, ni blanda kuningojea. Vitu nafanya ni take off, mbona bado na stare, mbona na rap birea, na mbona na kulemea, mbona na kutoma giz na msu donga kujitetea, na bado na rejelea, ni blanda kuningojea. Niko juka jet ya Swiss, hustle ni daily, siwezi freeze, ngori, siwezi seize, niko kwa grind, niko kwa biz. Big moves, sinanga pupa, vitu na roga, skiza ni pure, kuflex kama za OG, stepa kamili, wengine machizi, ndoto ni kubwa, kaza Mandela, siwezi choka, mi niendelea, kani beef, pressure ni full, niko na guap, nipate juu, was moto, siwezi zima, napanga hii game, nipite na keeper, ama denge kungoja ni kwami, flow ni chafu, mystery safi, kwa game na chora graffiti, niko na siri, mi niko jiji, niko juu kama ndege za Kenya, game ya bosses, vaza Moses, flow ni toxic, ya kuwa damage, nikiwa slice, weka ma upgrade, anauliza mwifanya aje, speed ni gane na hewa kwa mbali. Vitu nafanya ni take off, mbona bado na stare, mbona na rap virea, na mbona na kulemea, mbona na kutoma giz na msu donga kujitetea, na bado na rejelea, ni blanda kuningojea. Vitu nafanya ni take off, mbona bado na stare, mbona na rap virea, na mbona na kulemea, mbona na kutoma giz na msu donga kujitetea, na bado na rejelea, ni blanda kuningojea.
Mbona, 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 ai, bado, 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 ngoji, ngoji, skizi, skizi. Mbona, 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 ai, mbona, 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 mbona.
Vitu nafanya ni teko, mbona, bado na stare, mbona na rap.